Ok, aya.
Tu n'es pas Camouin, pas Camouin chon. Pas Camouin, pas Camouin chon. Tu n'es pas Camouin, pas Camouin chon. Pas Camouin, pas Camouin chon. Tu n'es pas Camouin, pas Camouin chon. Pas Camouin, pas Camouin chon. Tu n'es pas Camouin, pas Camouin chon. Pas Camouin, pas Camouin chon.
Tu n'es pas Kakesho, pas Camouin chon. Life like fiction, need attention, need your affection. Next dimension, I come for the big league, no relegation, self-motivation, for the nation. What a freaky chibombe, mama freak out to bonge. What is out there to bonge, we long get, we don't care, to bonge. What a freaky chibombe, mama freak out to bonge. What is out there to bonge, we long get, we don't care.
Tende pakamui, pakamui show, pakamui, pakamui show. Tende pakamui. Paka mwisho
si hatuna condition. Tende paka mwisho tucheze paka kesho. Musale itza kutembale mwali sewonale choka nenguwole muko wese luhonje akuwe ngungone papa na mahonje ikhalore kelese bia chupe nguwese ngoka nengumeme.
Tende paka mwisho. Paka mwisho, paka mwi, paka mwisho. Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi, paka mwisho. Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi, paka mwisho. Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi, paka mwisho.
Mungu nimejua mtu zota pana jua imasha nipata potoya. Hakuna repair, hata moja miswaya. Kula nikia kama flick up stayer. Then dump boss and order some bros. Milk them more, don't tank overdose. Nimetosha, watu na cheka. Nimelewa, ewa pewa. Step on the layer, cheza in the layer. Nimetosha, watu na cheka. Nimelewa, ewa pewa. Step on the layer, cheza in the layer.
Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi, paka mwisho. Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi, paka mwisho. Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi, paka mwisho. Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi, paka mwisho. Kutu zote ni megopa
dying.
Siji tena weather there
dying.
Nimependa huyu baby
dying.
It's so beautiful
dying.
Nimetoka far east
shine.
Hey, cream de la cream. Let's go Dutch, my big girl queen. Let's go blind. Wanna feel that thing cross the line. Niko tamu, si kali. Ni karibu, ama ta club, ama statu, watch kwa matatu, namba tatu, niko statu, ni statu, is that you? Nikan kwetu, isi love yetu, paka detu, cheza itu yetu, yesu.
It's Kennedy, my beat boy.
Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi, paka mwisho. Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi, paka mwisho. Tende paka mwi, paka mwisho. Paka mwi. Paka mwisho, tende paka mwi, paka mwisho, paka mwi, paka mwisho.